Sonke sineyinsuku lakhona ongathi uNkulunkulu ulahlekile empilweni zethu. Ngokwengqondo ungakusho ukuthi impela kasoza kulahle, akasoza kudele. Kodwa omnye umqondo uthi mase kunje ukuphi ngempela. Kungani ngizizwa kuheleza umoya ngingedwa qhwaba emhlabeni. Angikubengelele phinde ngikwamukele futhi engosini yethu eFresh. Ngingusibonelo BT Ngema ongumlomo kaBenny Diamond weChristian Networks. Kungazwakala kungakholakala ukuzwa lokhu kumfundisi weBhayibheli ekutshela ukuthi naye kuyamenza. Uzothi hayi ngeke ibophela yona ncike yenkosi, uzwakala uhambe eduze noNkulunkulu. Kona ngikutshele ngokungananazi ukuthi nakimi kuyenzeka ngibe nezikhathi ezingifikelayo. Kube sengathi uNkulunkulu udukile akekho la ngikhona. Ngomuzwa sonke osihlaselayo lo egabeni ezithile zempilo. Nakanjani? Lo Nkulunkulu ukhona sihlobo sami. Akalokotha lahleke. Sethembiso sakhe leso. Kodwa ngokomuzwa wethu okwenganywa izimo, siye sizwe sengathi usethe ukuthi igxathi wakude kumbe wanyamalala. Wasishiya. Kube nomuzwa okuzizwa sisodwa engekho eduze kwethu. UJobe kwiTestament elidala wahlushwa kakhulu. Zamnetha induku zalokho kuphila. Inhlungu nencithakalo kwaba zindunduma phezu kwempilo yakhe. Futhi kukulezo yikhathi ezinzima esizizwa sinomzwa ngedwa kungathi sishiyiwe. Na indlela uJobe abeka ngayo. Jobe 23 verse 8 kuya ku 11. Kodwa bheka ngempumalanga. Kepha kakho nasentshonalanga. Kepha ngimboni. Nangasenyakatho ekusebenzeni kwakhe. Kepha kabona. Jikela ngaseningizimu. Kepha akabonakali. Unyawo lwami lunamathele enyaweni zakhe. Ngigcinile indlela yakhe. Angiphambukanga. Kungani uNkulunkulu eqhela ikhathi nekhathi sizizwe esishile na? Kwenza lokho ukusivivinya ukuze aqinisekise sihlanzekile ngokuphelele njengegolide. Qhawele Nkosi, ungalokothi uma ukumlandela. Ngisho ungamuzwa eseduze kuwe. Ngokuqinisekisa ukuthi nakanjani usemva kwakho eduzane. Ilo kanyezwe likaNkulunkulu leli eliza kuwe liyifresh namhlanje. Ukuyithola i-devotion efresh suku zonke okwakho nje ekucofocofo, sithumela iWhatsApp kunombolo yethu ethi 067 706 0077. Angiphinde 067 706 0077.